Fresh out from NigerRemix.com.
Since nime sign so the music sasa even me to an in me kuwa ankwepe kabo thing. Driving big cars, big nyash, big chains. Na toto zime kwan kwepe kabo dreams. Risky alhamdulillah, kila chuma kiki toka ni chamoto na kwa ting tapa ting. Domana izi nasty bras, ziko nane ilo kisika kwa mapepo noza sema ni
sting. Fini guse miwa moto, nina mkwanja, nina mkoko. Squeezy naishi maisha yote, nilo yota kwenye ndoto. Alafu natokia Vienna kuja loko. Big convoy, kwa mama dingo straight na pitia kingoko.
Fly na sitaji hata passport. Sound zote nikinanda fucking scars coach. Tena bado I'm hungry, cash boss. Wakibana tunakoma na west coast.
Alafu kuna kitu I'm mjui eh? Squeezy haya mamba kwenda Ulaya yansumbui eh? Credit card, pesa inaongezeka haipungui eh? Big boy, shida ndogo ndogo zinsumbui.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi. Kila kitu ni presidential kisi mkazi. Kila wakati mipila pasi. Na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Kila wakati siku ni party. Squeezy watoto ni Afrikasti na mnipati. Ukisnichi kwenye gang ni kwa mtu kati. Squeezy nenda kama mirror ni check msafi.
Call that Uber XL. Mana watoto wapitisa hawawezi wakatosha kwenye normal. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo. AP watch, sipotezi muda. Na wana masnichi wano kwa kama yuda. Sipo turesi mkumoto mjuba. Skosi mbinu za kivita za mafunza niza chukulia Cuba.
Big drip, big eyes, big chains. Maisha sevi ya mekwa full rap from the pain. If I want, sip again to the top, to the end. Kwa wale wana numbe ni stop, ni washenzi. Look how we do. Sinona naifanya kwa happy ya bidabidu. Michongo nani dondo care. I can't talk at you. Okay, skia, squeezy, na pesa, yeah, that's fucking true.
Timeless flows like I'm OBO. 104 gang swags come over yo. Pull up on your beast like it's mine, hodi hodi. Dana kibanda chasim na mpige sogi dogi. How our rappers wanna chana wana malani. Vipaja oja vificha na bado havionekani. Kupima level zetu ni tofote zifanani. Mini king wakulani, sasjua inzangu nani.
Left yangu iku private like my Nina. Kila kitu mini nacho kitu gansina. Pima, iwe vocal vina. Sulize kuso toto wapu nyonyo Serafina. Kongo toto kikendo anabifu. Mara mejipanga kama Miko. Mambo sija kuchuja sio issue. Kama Playboy F9, yeah, kila kitu.
Make a way as you sing a convoy. Finna put up in your party like a top boy. Class ish, flashlights, all eyes on sights. Bates on my way, swinging like a top dog. Shindana peke yako atamtani kwako hautambuliki. Kiki, kiki. Bora hali ya hewa utatabiri, sisi hatutabiriki.
Kila wakati siku ni party. Squeezy watoto ni Afrikasti na mnipati. Ukisnichi kwenye gang ni kwa mtu kati. Squeezy nenda kama mirror ni check msafi.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi. Kila kitu ni presidential kisi mkazi. Kila wakati mipila pasi. Na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awa wezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awa wezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo.